be the one you come through. Let me be the one to love you. Let me be the one you come through. Let me be the one to love you. Let me be the one.
Mpenzi, vile ninahisi moyoni, dana is kama banina, yeah, yeah. Songa nikueleze mpenzi, vile ninahisi moyoni, dana is kama banina, yeah, yeah. Yodaba sama nani leta joto, weni maji sona toa moto, ukiwa mina his kama toto. Daba sama nani leta joto, weni maji sana toa moto, ukiwa mina hisi kama mtoto.